نعم الحمد لله وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
صلى الله
عليه
وسلم.
وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتوليزا إلى تلاب مغاندا وفتي تكوميونا تي إن روضة إسلام ميديا يوغاندا نقل مكاغا تغاني بروغرام يا كونكرا يبوزو تغاني مكادا في الشيخ عباس زبيدي سينكوبا ono nga director wa mkono Islamic Institute mu Kigombya kutambana ne program eno nyongera kuwebaza okubeera nga mugiye kuumirako alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam nga atumanyisa ebyo tuta okubeera nga tumanya nja kusaba Sheikh atubuzeeko naye tuyongere mu program eno biidhinillah
innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdillah fahuwa almuhtadi ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله وسلم وبارك وعنم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أبولي لزا روضة إسلام ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ جوكتا عندي كان من ينفونه أغان شيخ ومشارة لسعودية عربية
Enam.
Na ye yafuna mu utakanya ne bawe kuyaleke Uganda. Azamu sindikia sente mwaka nga mulambe mayega musindikia sente. Wakyusa amna atangu sindikia mama we. Na afuna mu okuzimba omutima. Na mugamba nti eyatwa awukanirawo kola yona ngenkole byange. Waiso ebanga tuno omusajja akoma we omukyala amwetondera. Agamba nti twali bade tudingana. Yo omukyala agamba nti nedda njagala talaka. Ate gwasaba talaka omwami talaka ajimumye agamba nti alina musonyi wapenda ye kati omukyala abuuza nkole ntya
okusooka kwa byonna kyala ayinza okuba nga ayagala advice okusinziira ku bigambo bibyenda bye nti waliwo embeera y'obutakkaanya era ng'ebibeera mu bufumbo bulijjo amakulu nti akoze atya ku ekyo ekizibu ekyagwawo oyagala twawukane oli bwaga nti twawukane sharia eina ebintu bibiri byetegeezaamu waliwo twawukane amakulu obufumbo bwaffe bukomaawo ekiri ekyasooka oba twawukane mu nsonga ezikwatagana ne bizinensi eno gyetubaddeko twawukane olw'obusungu obubaddewo naye nze ihtimaala awo sirabawo kigamba kwawukana kwa bufumbo wabula bafuna mu butakkaanya ng'era abafumbo babeera aga nti mirimu gino tukole ki twawukane era abafumbo ebiseera ebisinga obungi bingi bye baawukanamu ne babeerako obutakkaanya kyobola mwalimu omu yagamba nti abafumbo mukkaanye ku butakkaanya bwammwe amakulu wabeerewo okukkaanya nti kino mu butuufu muganda wange tayagala kikwatako oba mwannyina zitayagala kikola ki kikwatako mu bufumbo bwe tulimu ne tukkaanya nti ekyo kyagaana era n'okikola ki n'okireka n'okivaako nze amagezi nno ginnaali wadde omukyalo oyo muwa amagezi insha allahu taala kyakome watule ne bbaawe kubanga obufumbo bwe bunaabeera nga buli tufuna obutakkaanya twawukana bwawukanyi mu mbeera efaanana bwekyo kitegeeza nti era ne bw'anaafuna omulala ne wagigwawo akasonga akafaanana bwe katyo era ng'asaba talaka la talaka kyalibadde nga kyekisembayo tugamba nnyinaffe insha allahu taala tusala talaka jukira obulungi obw'ekitiibwa allah tabaraka wataala bwe yateeka mwani mu mwami ono bola bw'ekitiibwa allah yagani nabaawukanidde ddala wala tansau lfadula bainakuma wala tansau lfadula bainakuma temugezanga okwerabira obulungi obuli wakati wemmwe kati ate mmwe abatannaba kwawukana mbawagaabuwe nti mutwale obuvunaanyizibwa mutuule bangi baawukanye naye ebiddiya tebibeera birungi bangi baawukana naye ogenda okulaba nga embeera era eddiridde ng'ono ayina obwetaavu ajjukira ono era yasaba ttalaka kati tetudda mu kwejjusa okwo mujjangu mutuule ku mmeeza insha allahu taala ne bbaawo beereko ne bye mukkaanyaamu sokera ddala nze siwagira kyabakyala kugenda bwiru nga bagenze tebalina ba mahram nabbi yagaana muhammad yagaa nti la tusafiranna al mar'a mukyala tagezanga okukola olugendo ng'olwo olulaba
agenze Dubai ali Saudi
illa wa ma'aha zu mahram okujja konga atambudde nani
Allah
so zambi abambaluza hayina kitontono wa huwa inda Allahi azim olwebizibu ebikivuddemu tufunye bingi nnyo sokera ddala Allah atera okujja omukisa ababadde ababiri baawuka badde bafumbi Allah atera okwa kyokusatu ekyokubiri n'ensimbi abantu ze batera okukola eyo illa ma yubariki llahu tabaraka wataala fi kugamba si kyangu nnyo Allah ziteeka mukisa
kitufu nnyo kuba bangi abagenzi ati nakumawuna omusanga atali mu mbeera
bakaba bukabi
maze emyaka ebiri akomyewo
mabda erimu okujoga Allah ntandikwa ya y'ebintu bifaana bito so tugamba nti mwanyinaffe istaghfirillah kole tawbe eri Allah sabe Allah atusonyiwe ekyokubiri atulongoose oba wagenda wakikola kiyinza okubanga kati kyetaaga kwenenya wa Allah wabula bw'okomawo tetukiddamu bw'akomawo tutakiddamu nina essuubi nti Allah ajja kusonyiwa insha allahu taala wallahu taala alam.
Baraka llahu fikum. Ono muganda waffe Erias abuuza nti bw'aba atedde mu jjuma asaala atya sunna nga ejjuma tenayimirirawo era ng'ejjuma tumaze okusaala.
Ma warada عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن هنالك قبلية لصلاة الجمعة. أبو علي بفي بلبا انتي توجهوا بجلزي ندوة في محمد صلى الله عليه وسلم أبي بولي لبا الصحابة وغم بكرة بي انتي نغلتنا صلاة الجمعة ولوتي ولو السنة أبو علي مبقامب وكواو كان أكون الظهري انتي إن الرواتب منتزوك صلاة الظهري أصلاة يركع مكا نيا n'oluvannyuma lwa zuhuri n'asalayo bbiri ama juma tewali bujulizi bwesimbu bulaga ekyo wabula nabbi sallallahu alayhi wasallam waliwo hadithi abagamba nti erimu ilal ng'egamba nti omuntu yenna akeera ku lunaku lw'ejjuma n'asaala n'ajja eri omuzikiti asaalayo kyaba asobodde Sheikh Ibn Baz yagamba nsobola okukozesa khabaru eyo olinaasaalayo kyaba asobodde oba bbiri oba nnya bwatyo byali bigambo bya Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatullah so tewaliwo sunna wabula obujulizi obwajja bwaga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam weyamalanga ejjuma dakhala manzilahu yayingiranga ewuwe wasalla rakaatain n'asaalayo raka mmeka
akabbiri
so muganda waffe tukugamba nti okujjako tahiyatu lmasjidi tewaliwo sunna nga jjuma tenabakola ki kutuuka weba ewedde ddayo ewuwo osaalayo raka mmeka bbiri kyekyajja mu bigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa baraka llahu fiik.
Muganda waffe era abuuza nti biki byetwogerera wakati wa khutuba
kibuuzo ekibuuziddwa nnyo al khutuba wakati waayo amakulu mu lutuulo oluli wakati wa khutuba ebbiri twogererawo ki twagamba nti tetuyinaawo obujulizi bwonna nga nabbi alina zikiri gyayogerawo wabula abamu ku bawali balina bye baagendanga baleeta kyomuntu ayinza okusabirawo Allah tabaraka wataala almagfira Allah amusonyiwe nga bwe kijja mu bigambo byaba khatibu buli khatibu yenna bw'aba awummula atera okugamba nti aqulu ma tasmauna wastaghfiru llaha li walakum oba aqulu qawli haza wa astaghfiru llaha li walakum walisaili lmuslimina min kulli dhanbi amaliza bagani fastaghfiruhu innahu huwa albaru lkarimu wa innahu huwa ltawabu arrahim kati olwokuba bibeera mu bigambo byabakhatibu nga bibagamba nti musabe Allah basonyiwe abamu ku bawali bagamba nti ekyalibadde ekituufu yemutuga nti allahumma ghfir li allahumma tubu alayya Allah nsonyiwa Allah nkusaba onsonyiwe oba astaghfirullah itize istighfara ani bagamba ntusabira we kigamba nti allahumma ufir li zambi wa wasi'li fi dari wa barikili fi rizqi awo bagamba naye nga tewali bujulizi nga nabbi ayina edduwa eri special jatuyigiriza nti yebeera wakati awo wallahu taala alam.
Shekhe tukyagenda maaso ne program yaffe ebibuuzo ono abuuza nti agenda ku mulimu oba ali ku mulimu naye engoye ze ziweddeko wuzu ali ku mulimu naye engoye ze ziweddeko wuzu ate obudde bwakumakya yakatuuka asubira anyuka sawa za ishai siza ntivuhuri ashwili magharibi zikina musanga chari kumulimu agamba nti akola atia
wabanga ina wasobola kweya zikolugwe na nyinyura muslimu nne kuba mbirungi Allah byatua sichangu kutambula kitundu notasanga basilamu amgati nyingo izinyunyunyunyo ni siku abantu leme kwete kamubiki mukafunda kiti wallahi agazia omuntu gola banga mutufu yefunza kiti wallahi agazia gende wa muslimu walwa runakulwa idi Nabi wa fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tugama anti weya zikeri muganda ugwo muchala inajiri babu ngato inajiri babu ya kusalira mugende wa muganda ugende weya zike bachigezo kweya zikakuli kati atewa nukude we chizibu gendo mugambo omuntu aina asubulu kuwa chiwesiba
wasi chabuli unaku
wesi kuba si chabuli unaku bubu wasubulu chiwa gende ngoyo zikunyemu wali katono niteke wali dachi kabiri Bubato ina okadde konna nga toyina na mbeera yonna toyina gwosanze mbasiramu sala nga bwoli funa uzo sali nga bwoli Allah ganti fattakullaha mastata'tum buli muntu ati Allah okusinzira ku ki ku busobozi bwabayo wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum eno ye rawda islam media tuli mu kubeera nga sheikh ayanukule ibuzo mwe mwabuziza mwe mwita ku whatsapp zaffe tuli bazokubeera nga mutu followinga bera ngu sharinga video nsumeko ni wanafta wenja ulbizi nilahi tabarak wa ta'ala shekho na gamba nti waluo ya tusaza sura ya ishai ni ilabila na haku makulaka satu netumu jukiza na ye na imira na aleta la kesi gadeyo agamba nti bwaleta sujudu sahawi ngatana tola salamu kiba kitufu
nyo
chitia
anti sujudu saha wichitegeza olvuna moru kwera bila kuchinyonyo denyo olvuna moru oluso bulu kujango omuntu abusa busa mubyakoze ki
mubyasadde
byasadde bituse obate bituse asadde asadde satu basadde nya mbuse mu banedda oluso bulu kujango omuntu yerabidde kiyungu obo kubera nga afunye byombiri yerabidde ate na abusa busa isubulu kubirawo kakati wa miteke ebiri waliwo luli qabli olwa qabla salam nga tunakola ki
tunatola salam
obirawo n'olwa ba'da salam n'olwa oluvannyuma lwaki olwa qabla salam inda alulama walfuqaha abasinga obungi balaba mubafuqaha nti olwa qabla salam abakugu mu ddiini betegeeza obirawo singa omuntu aba akendezeza muswala kati oyo yali akendezeza
sadde satu akisura ya lakanya
ya lakanya
chiza aina kuvuna mina munda
aina kuvuna manga tanatola salam
atolo
abada salam singu mtu abayongidde muchi musala abamukuba wali bagandi byonna tusobola kuvuna makabla salam wabulo libo yera bila tusobola kuvuna mabada salam so avunna mie qabla salam la basa bihi avunna mie baada salam la baada la basa bihi wabula kaulu yaba wali mtu jitwale nge nkulu nti bwo kendezeza musala vuna makabla salam kubaila salam ate bubanga okende oyongedde musala vuna mabada salam wallahu ta'ala ala
barakallahu fikum shekhi bwembanga mbusa busiza ovansa dira kanya ovansa disatu nkulenja
olibu abusa buso ovansa dinyo basatu soka kwa byonna soka kuzijiza
na akasan
katizidi nyinyi amateba igagamba
yema nikati ingiriji nganti
so ko
zizi ndete sujudu sa
omalo kuzijuza era nabya ganti bojongera keyo obera ko kiboko nene jo kuba sitani
Allah akbar
so obera nga oli baria kubanga okukendeza je aib nga tutegedde obukendevu bw'essala ya aib ama okwongera mu sala nga totegedde sikamogo okwongera mu sala nga totegedde
sikamogo
amukendeza amukekaki
sikamogo
kubanga otegedde muli nti kutufu ndabika nkendezeza tulabanga kamogo kati soko juzeewo zibikire kituli ekyo then kiri wechitibu Allah tabaraka wa ta'ala ninesu vintajja kusonyi wa wallahu ta'ala
barakallahu fikum sheikh mwanyi nafe Shamira Musa ali Najera
barakallahu fikum
agamanti aina mkwano gwe aina wakorela bamuyisa bulungi buli kimu embeera alhamdulillah naye balina ebintu bye balya ebitakwatagana na busiraamu kati anaaza atya esefuliya ezo ng'amazo zikozesa
akati okusooka kwa byonna abantu abafaanana buli batyo tebatera bbuku ennyala ate ffe twennyala nabi sallallahu alaihi wasallam ensonga lwaki yajjajja mu hadisi naaga nti la taakulu fi aniyati ahli lkitaabi temuliranga mu ssowaani z'abakatuliki yadde sepiki zaabwe hatta tagsiluha okutuusanga mazo zooziriza ddala kiwulidde okutuusanga tuzoozereza ddala so kwata sabbuuni ozeeyoleza okakase oliiremu insha allahu taala ekyokubiri waliwo ebimu ku bye balya nga bibeera n'obuwuka obukambwe so abeera n'akasowaani kaasinga
obakola tubakolere tubaweereze
okubaweereza
ate abawala abakola ewaka yayoza ebintu yafumba kati ate alina okwoza esiyaani ziri oba kali entamu
obanga mutuufu awaka wawangaalira aba talina kyakukola alina kuwangaalira awo naye ebyokulya byabwe tasheyalinga nabo wabula essowaani zino bw'abanga asobola okufuna accessibility efuna y'akasowaani akaki okiraba kaliramu kyekiri aula kyekisinga okubeera ekirungi wakyabulabi maliriza mulidde embizi abantu abo abamu babeera babi okuggyako mulimu abalungi bambi nga yategeera nti ono talya mbizi era nga tebatasobola gisembeza waka nga waliwo munnaabwe naye namukwano gwange yali amvugangako ebiseera ebyo yanga nti seeka abantu abo babi baakitegeera nti kitange yasira muka mu bbu naye we twawumulanga okudda ewaka nga batuliisa embizi nga naye byana bito taata we yagamba nga nti bagendeko mukyale wa jjajja bawummule allahu akbar nvuko oyo abeera bweyogerera bamuyita mbaziira imaamu wa masijiri takwa wali ebweyogerera ennaku zino baamu obwa imaamu ebimu ku birungi bya mukono islamic manyi tulina abantu abakulukulu bwe batyo bajja ne basoma ne batuulirawo ebibiina eby'eddiini kati yatuulirawo ebimu ku bibiina by'eddiini yagenda okulaba abeewaabwe bagenda okulaba nga alhamdulillah yeetaaga okubeera nga yabakulembera nga tebalawo omulala ne bamuwa obwa imaamu sibala salaamuwa obulungi muhammad mbaziira naye yannyumiriza ebigambo bingi naye yaŋŋamba nti abasajja baamuliisa embizi naye ng'atuuse mu myaka egikola ki myaka egitegeerategeera myaka mukaaga awo etaano oba ena ne banne baagendanga okuwumula ategedde abaana ba munno baisiraamu embizi bukyafu eri abasiraamu era allah giwandikako naagaa nti rijis bi bukyafu kati ffe tugitwalanga bi tugyenyinyala katateera bawogiriisa abaana subhanallah nsaba allah tutaase ekintu ekyo kiina ng'oggyeko okulabika obubi kuba nakyo kirabika bubi okituna bwoti toyagala kitunuulira nze ng'omu londooza abaagala okituna naye nze nibwe nkitunuulira butunuulizi bwene saagala kikola ki naye ng'oggyeko ekyo naye kiina obuwuka kyobola nti bangi mubagirya balwala kansa naddala baabaisirairi baakizuula nti embizi etannaweza mwaka oba myezi mukaaga bwe kityo myezi mukaaga ya ebeera n'obuwuka era bonga embizi esusiza emyezi embizi ewezezza emyezi omukaaga bwe kityo bwe kiri ebeera n'obuwuka bwa bulabe nnyo eri omuntu
emyezi mukaaga okudda waggulu
okudda waggulu kyobola abo balya bubizi butoototo buno abaisirairi awamu n'okumanya nti allah yagiziiza ne mu bitabo ebyasooka so kyabulabe nti embizi ng'oggyeko bino ebyokuba nti efaanana bubi ebeera mu bikyafu erya bbi ng'oggyeko ebyo ate waliwo n'akawuka ak'obulabe omuntu kaatamanyi tikagenda kumufuukira ekizibu gye bulijjo eyo allah singa abaamuwangaaziza kale barakallahu li walakum
muganda waffe n'agamba nti enjaga si haramu gwe agikozesa gwe agifuula haramu nga bwolaba kisubi mwe basogola omwenge omuwemba n'ebirala kituufu kuba batugamba nti ewonya covid oba okukakkanyaako
enjaga ente giri ya jichusi njagiri haram eri haram
njagiri haram
okwa ukana kone chisubi yu nuguba sugula mumu ingi wanja ulukuba ye
chisubi yu somu sugula mumu viso wafe
ii nga kuwala bente ndi
aha
te watu wajikula mu oruso mumu ingi eina saidi nunji na ye enjaga oline buwata wakaati anti waliwo saidi ndali ntufu nabiyagana Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
nomu ingi buchiri
gwena
buo chireta mbu ngobo gwechitegele mbuotu na ye chitufu chiri nabiyakula
yagana
omzajja ajja eri nabiyo fi Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
hadithi ya Tariq bun Suwaidi tuwajisumiso murundi ugwaita iranga tupa kuwa haba bando bagamba abantu mbu simanyi njai wala jio mteka mu simanyi ntanga uzi ugene wenyu ilaka wala jaku nikafuka halali au uzubillah evi koloi mtufu evi gamba ifana wa yututu vyali vudemba silamu nabiya gamba sallallahu alayhi wa sallam hadithi leo nisanyi ya Tariq ili musahihi muslim echitabe choku vili mbitabu ya hadithi echidiriro kuveranga chitufu oluvannyuma lwa Qur'an
sahih muslim
sahih muslim yeddirira Bukhari oluvannyuma lwa Qur'an makulu Qur'an kye kitabe kisinga okubeera man asdaqu min Allah qila oluvannyuma sahih al-Bukhari oluvannyuma sahih muslim abawalimu baffe ab'obusiraamu bonna bakyegattako nti bw'omala Qur'an Bukhari tuddakwan muslim Tariq bin Suwaidi agamba nti anna rajula saala rasulallah sallallahu alayhi wasallam omusajja yabuuza mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti anil khamri namubuuza ku bintu ebitamiza al khamru ma yakhmuru al insan au ma yaguttu al aql buli kyonna kikyakalanya obwongo amubuuza ku bikwatagana n'omwenge oba ebitamiza fanahahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam au karihahu an yasna'ahu nabbi namga nti tukolanga ekintu ekitamiza tosogolanga enguli tosogolanga walaki tutabulanga enjayi kyali ategeeza kuba nakyo kikola ki kitamiza
bongo bukyankala ddala
bukyankala ati nabba fa alayhi salatu wassalam bwamugamba ebigambo ebyo omusajja naye n'aleetayo mubarirati naga nti walakin ya rasulallah asna'uhu nze nkola omwenge guno ngusogula oba enjayi eno naali gitabudde liddawa
ngeddagala
ddagala abantu bejjanjabise nabiyamuga ti walakinahu da endowooza yekulowoozesa nti ddagala njesobola okubeerako sayidi yeddagala naye da bulwadde ebyabyogera sayidu khalkilla ye mukungu waffe nabbi Muhammad kiwulidde omukungu w'abasawo bonna kuba yayigiriza eddagala buba otunuulidde ekitabo kya Ibnu Lqayim alaihi rahmatullah kye bayita Zaadu Lmiaad ekitabo ekyo kiina volumes nabbi yayigiriza eddagala bannaki naakuyigiriza bino naayigiriza bino naayigiriza eddagala ery'emiti naayigiriza ery'ettaka Allahu akbar oyo musawo saabasawo alaihi salatu wassalam yagamba nti omwenge tegusobola kubeerako sayidi b na bwe kiti enjayi buli kyonna ekitamiiza gw'olowooza nga ekigenda okukolera obulungi kumbe bigenda kukosa kyobaolaba nti n'abazungu bakikakasizza nti eddagala lye batabula lyonna batugaana eryaffe lino egganda se munaga ntolinywa naye balikakasa nti lirina side effect naffe ffennyini abalinywa
eryabwe lyeni ezzungu lye bakoze
ezzungu walingi libatabikamu enjayi naye lirina side effect side effect evaawa kyekiri nabbi sallallahu alayhi wasallam kyagamba wabula bwe tulikakasa nga abawali mbagamba nti nisba gye bataddemu ntonotono eyinza obutatuutuuka mu kifo kiri ekyokukola ekyokutamiiza tugamba nti tulimire kuba nabbi yejjanja bisanga n'eddagala eri wallahu ta'ala alam
sheikh ono agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sheikh tukkirizibwa okwegatta ne tusala embuzi oba endiga abantu babiri ku adhuhiya
bwe muba nga muva mu famiri zanjawulo la nabbi teyakikkiriza wabula bwe mbeera nga famiri taata asobola okusala embuzi n'emala famiri eyo yonna kyajja mu hadithi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dhaha kabshayn amlahayn nabi yasalaka embuzi endiga bbiri buyamala yagamba nti haza li muhammadi wa ali muhammadi eno ya muhammadi n'abantu bani
bamuhammad
alaihi salatu wassalam ujuliza obulaga nti naawe sibusobola okusala eyo noga nti eno ya shafiiki n'abantu bani
bashafiiki
kisoboka era byamala yagamba nti eno eyokubiri abaavu ba umma yange abatasobodde kusala n'atuzingira mweki alaihi salatu wassalam kiba kitegeeza nti weetaasetaasa oddukeyo eri muki mwemu obere ng'oyingira mukikyo alina obusobozi sala dhuhiya
bano bali babiri balina esente zaabwe tugeze emitwalo kumi n'oli kumi bagasse baguze embuzi yaabwe nobagala kusala dhuhiya
awamu awole munne agule bagire basale endiga
awole munne agule omukuba
omulala alisasula n'agukola omulundi oguliddako
tetwegatira ku mbuzi
la embuzi tetujegatira kagisala abeera omu oba omu ne famire ye
tuli babiri kizira nti ente webanga eri ya musaamu kati embuzi egejje eri entono twegatta babiri
kigambye bilali alaihi ridwanullah bambi yali mwavu kino abawali baga si kituufu newakubadde nga kyakolebwa yagamba nti ana la ubali fa in wajadtu diika ne bwe mba nfunye seggwanga azbah nesalire ekyo naye kituufu kiri nti bwe tuba tusala tusala bahimatul an'am tusala bisolo ebimanyikiddwa nabbi byayogerako eyinza okuba ngamiya nte embuzi oba ki endiga omuntu yenna agenda okusala nte n'engamiya musobola okwegattirako omusanvu asala endiga n'embuzi asobola okwegatta omuomu kutekuba nakwegatta omuomu mbuzi emu n'endigo atya omu wallahu ta'ala alam
tukyali ku Rawda Islam Media nga bulijjo programu ya bibuuzo naku lwa mukaaga tukyali ne mukadde waffe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba waliwo wano omuyizi woku Namagabi akutumiddeko Ibrahim
Ibrahim barakallahu fi
wali wano ali mukutulaba
sala kuwa bulungi Ibrahim
ono mukyala Sheikh agamba nti omukyala abuuza omukyala munnanfuusi yatya
omukyala munnanfuusi soke tunyonnyole kye baita nifaq
obunnanfuusi
kye baita obunnanfuusi mu shari'a tujja kugenda butereevu ku shari'a shar'an annifaaqu shar'a izhaaru alkhayr wa ibtaanu ashar au albaatil kwe kukweka obubi niyoleso obulungi abawalimu ne bakyongera okukitangaza ne bagamba nti huwa izhaaru lislaami wa ibtaanu lkufur ye muntu okwolesa obusiraamu si bunga bwantu buli abantu bonna bamanyi nti buki
musiraamu
naye nga kyakwesa eri eddiini yaffe la ilaha illallah wokyanjuluza teweegomba yadde okusembera waali oga nti ekisajja kino kannoonya oba kiso oba kiki kife kivivu
abanga wa covid
allahu akbar teri ayagala musembere
katugamba
tutya tugamba nti obunnanfuusi amateeka g'eddiini galaba nti ye muntu ajja ng'ayolesa busiraamu wekitiibwa ate nga munda akwese buki bukaafu allah yaboogerako bubi yagamba nti bakwenyakwenya allah bakwenyakwenyani
allah
inna almunafiqina yukhadi'una allah bakwenyakwenya allah wahuwa khadi'uhum niwekitiibwa allah bakolaki allah abasanyusa n'ebibonezo ebirima n'agamba nti bashiri almunafiqina bi anna lahum azaaban aliima sanyusa abannanfuusi abo aboolesa obusiraamu nga munda balina buki bukaafu basanyusa nti ewa allah balina ebibonezo ebikolaki beebaluwa allah n'abanyonnyola bw'ati allaziina yattakhizuuna alkaafiriina awliya min duuni almu'miniin abaddira abakaafu ne bafuulanga gy'emikwano gyabwe gy'oku nsegere ne balekawo abati abakkiriza
abannanfuusi sokoddemu awo
egati allaziina yattakhizuuna alkaafiriina awliya min duuni almu'miniin abaddira abakaafu ne babeeranga gy'emikwano gyabwe nfanfe ne balekawo abakkiriza
والله تاسوبنا
بتقون عندهم العزه باغرايو بتيوا
الله أكبر.
الله تبارك وتعالى ألا إن العزة لله جميعا كبيت بيتي وبيون نبي رواء
Chinini.
Kati enkola yaba nanfusi begula nnyo ku bakafu era tufunye obulabe bungi nnyo nga buyitira kuba nanfusi oluusi butafuna ku bakafu nanfusi yagenda n'asudiyo omukafu namugamba nti wakitegedde akabinja akafaanana bwe bati bagenda kukolera bino bakola bino bakutegekera bino babi nnyo
tubeera naye eno munnaye
tusaala naye kuba information agitwala direct
abantu manyi
babaita ba direct informa babaita ba informa ba direct informa aziri kwa buli kyokola kyonna kyonna kiba kituuka direct kati abafaanana bwe batyo Allah aganti basanyuse bi anna lahum azaban alima ebonerezo ebinene ebiruma bibalinze saba Allah taasa obunnanfuusi kati aganti omunnanfuusi yatya ndowooza nsibiva yo yakweka obukaafu nga kungulu atulaga nti muki na kino kya bunnanfuusi nnyo omuntu ng'alaga abantu mashallah musiraamu nnyo obutuuka ekiro nga yeyambula ng'agenda muki mukwenda ekyala gye bali abafaanana bwe batyo
buziba bagamba nti buvuddeko ensonyi
naye ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu wabeera mu bino bisatu oba bina kana munafiqan khalis wabeera munnanfuusi ate bw'abeeramu ekimu abeeramu ekintuntu mu bintu by'obunnanfuusi yagamba nti iza haddasa kadhaba
aba anyumya alimba
kulaba omuntu ng'anyumya alimba ako kabonero mu bubonero obulaga nti omusajja oyo alimu aka ekintu ky'obunnanfuusi okubeerawo ng'alimba ola omuntu akulimba naye erabira nti yakoze ki agenda okugira bwati nga yeerabidde nti omusajja nnabulimbi
ate
olwaliro ng'ayogedde ebintu bulugayika kati ate kiki ekyamutuuseeko kakati iza haddasa kadhaba bwanyumya alimba ekyokubiri iza waada akhlafa bwalaganyisa ajawukanako ekyokusatu wa iza tumina khaana
wabaye sigidwa
omwesiga akumpanya ekisemba ekyokuna kyajja mu hadisi emu eganti iza khasa mafajara bwe mufuna obutakkaanya ayonooneka bwononisi kyajja mubeera mu byebirala nnyo weyita musiraamu nnyo n'obusiraamu bwosi kyayagala muli mu birala nnyo tebiyina kakwate tukkaanyiza tufunye obutakkaanya bwaffe bwa bulijjo ate alumbye eddiini yo bupale pale bubutema ntera okubawulira abantu kati empale zimukwatirako waku bino ebibadde wakati waffe wefuula wa imaani
yaddiini
tibiina nakakwate butakkanya obubeerawo iza khaasa mafajara kitegedde okofiira kofiira oba oyambala olwaliro ojja kungwako kati enkofiira ekwataganirawo n'ebiriwa nabino weyita musiraamu nnyo osaala nnyo sajja omu yayogera ekigambo saba Allah atusaasire ya rabbi fenna namutuukirira asula ku muzikiti Allah amujjulira ebiseera ebyo naye Allah yangirira n'amujjulira nga siriiwo obeera saali musaalidde namutuukira enfunda ezitali ssatu nendeeta n'abamu ku baganda be ne mbaleeta ne mbagamba nti musiraamu wuno agaanye okusaala nja mubuuza lwaki tosaala yayogera ekigambo nti abasaala ennyo ababeera ku layini ezisooka ne basinga obukulu bizinzi bwe nalaba olw'ensonga esigenda kusaala mbu abasinga okubeera ennyo ku mwanjo ku layini
ne
basinga okukola ebikolobero subhanallah kati oba ani yamugamba oba weebuuza abantu ebintu gye babijja so enkola efaanana bw'etyo si nkola ntuufu tulowoolereza eddiini yaffe obulungi ne bannaffe tubalowoolereza obulungi asobezza nga alimu obukkiriza kiba kibeera kitegeeza nti nsobi evudde mu ye wabula teyina akakwate na buki n'obusiraamu oba obukkiriza wallahu taala alamu
ono abuuza bw'ati nti singa awangaalira mu bana bidaa ate nga alina okuyimirizaawo eswala ate nga Allah takkiriza swala za takiza swala ya mukweyesa
enam
akola atya
ebigambo bingi ebyajja ku swala y'omuntu akweyesa ngeyo hadithi ganti inna allaha la yakbalu salata rajulin musbi Allah takiriza salayamu ntu wako isa ya hadithi yu sintufu sintufu hadithi ntufu egama ntu mtu yenna kuyisa urugoye esoleyo jasali demu inzo obutamuonya muliro yadumu ingiza chi ejana kitegeza chi kitegeza yesembere de eri obutufu kitegeza nti omuntu ye walukukweza eyo na yali tahdid mwalimu okutiisa omuntu ono akweza nti kyakole kikulubiru zambi din
seke kigambe kyunga kinkalubiridde nti inzo obutamuyingiza jana ayete muyingiza muli
inzo obutamuonya muli
wakati awo aliruda wa
era na yatandika okwebuuza
Allah
atandika okwebuuza
Obochira bya wakati ngwawo yepi mapima.
Ne kaulu yaba walimu yasemba yo omukweyesa isola yentufu.
Nyimiela yema bigansazi.
Banja bayogera. Bigambo bya ba mukweyesa mtu aba susi zingo hizo bukongovu. Gutita mukweyesa. Kasorugo irusuka kakongovu lika. Iyo had amakuru hududu zorugo ezali badde kakongovu liko. Bwola banga rususe oluse wansi taabu. Kakati omuntu yenna akweza olugoyi tuyimirira tusaze bwabanga imamu ali ratib amateka gedini gagamba nti atusaze kibola imamu al-Bukhari yaleta ta'liq kuba na bid'a bani yagati sallu alayhi bid'atu sala yi alimanya bwali nyonyola bid'a zinaso gani yali manya wali nyonyola bid'a zi wa Allah babi mubuza imamu al-Bukhari yaleta ta'liqi mwiri sahih al-Bukhari ana salli wa alayhi bid'atu sala yi amanya ana manya bwanu nyonyola bid'a zi eri Allah wabu imamu mulamba tukwatibwa nsonyi kukwisa kusola za bantu abemabiga gutukwatibwa nsonyi fe amateka gedini gaganti yaliwo musali iya alimanye wanakola ki ekyo mwana watu kiguba ubinji omanyi ba imamu abakugumu dini balina bingi nnyo bibatunulira nti kijja kujjawo olusi n'okwetema kijja kujjawo enkaya neziriwo nti fe tumutegedde ni musajja waffe Allah bwati wali juru kukaya alimanye bwali nyonyola gazambi gewani ewa Allah wabula fe eno fariba fe tusigala tujikola ki tujisala kubanga gwe batulondira yakola ki wabula tufuna obusobozi obumujjawo aveewo era mubeera babi nnyo basajja mmwe
okubanga olwasobola okugatta waawo
mubeera babi nnyo okubeera nga muyina obusobozi obulonda imaamu omutuufu atakuyisa ate ne muleka bwakuyisa kubanga asira mba mutamwa ate nga si kya mu nkola ntuufu muntu kusaaza bantu nga bamutamwa obanga akola ekintu ekitamwa kinyiza Allah n'omubaka we hadithi neewunyisa nnyo omusajja yajja nga mukulembeze w'abantu na wanda mukibula bawanda mukibula Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ndio mugambe wadda wantaddamu bakulimbira ne lwaki kukora ki akoze ekintu nga kinyiza Allah nombaka watyate ezambi Allah irali yayogera kuna agan salasun salas abantu bamitekimika la yukallimuhumullah yawma alqiyama oyo Allah bamwaga Allah tagenda kugea na iku kiyama. Wala yamvuru ilayhim. Ila siwa kutunulako. Aba kwa agala Allah. Wala yuzakihim.
Kwa agala ufukula ngo mlabako muna.
Tagenda na batu kuza. Wala humu azabu na alim. Baile hivu nizibiruma. Baba sekezo hadithi bazila bawa. Aba mua bakuwezi.
Beka tevabi shuma tibiyo.
Wata ziliyo mbitabu. Oba mbitabu bibatafayo kubikula. Ni ahadisi ezikulaga okukweza nti kubi oba nabala zisukkanoza ne kubi ndidala zirimu ishara endala nga zijja direct ku kyo nabbi natukugamba sahaba yewunya nnyo bali bamuyita mbasera bidde yali Abu Sa'id al-Khudri yaganti khabu wa khasiru man hum ya rasulullah ndaba webusi bebani yafayo nyaba tegiri
baba webusi
tunulira manhaji sahaba bwe yawulira ngekintu ekirimu okutiisa ngaatwala okuddebwe nagatimanuhumu naye folwayo yagada azisunna nyingi seeka komaawo saagala kutegeera yaziita sunna erimu no Allah obutakutunulirako manhumu ya rasulllah nabbi sallallah alaihi wasallam kyava agamba yasookera ddala ku lupapula nambi almusbir saba kuyisa so twewali byangu empale yiyo ekuyingiza omuliro ate ya busente butonotono empale gye weegulidde obusente butonotono tera zigula mitwalo etaano
sheikh omuddusi nagamba nti nze sijja ntajja kunsaaza naalonya wano ate byenkerera
bwabeera nga imaamu tayawukana nga kujjama teyawukana saalira
musaale naye
saala naye naye tekikujjako ate kujjukiza abamu baalowooza mu imaamu tebamujjukiza
ate mukama waffe
ogendayo n'omujjukiza oba nabbi sallallahu alaihi wasallam basahaba basahaba omu bali bamwita zuliya daini nga libamukazaako mu community yalina emikono nga miwanvuwanvu muko nabbi agenda asobya mu swala sebu mu kifo ky'okusala raka ennya yasala mmeka bit lwakuba nti obuzibu bwe tulina ffe abajjukiza tujjukiza ate tuweebuula kyekizibu kye tulina ogende wa imamu otegedde nti imamu waabali ate ogende oweebuula toweebuula mukwate munkwata ki nga ono sahabu bwe yakwata nabbi mu kifo ky'okusala raka ennya nabbi yasala mmeka nabbi olwamala n'atuula kati sahaba banna abamu batambula ne bagenda ate tulina gajjukiza munene
obubaka busse solosanga ekendedde
nabbi kyava agamba sahaba kyava agamba nabbi nti ya rasulllah akasurati salaatu esola yakendedde kwali bunywevu obigamba omusajja akkako obubaka akasurati salaatu kyo nabbi esola yakendedde tunulira adabu abakuba wa wano allahu akbar musajja yali tuviiridde wano kati labe sola zatusaaza yeerabiralabira nannyo akasurati sola esola yakendedde nabbi n'abuuza basahaba nti asadaka zuliyadaini omusajja ono zuliyadaini ayogedde mazima ne bamugamba nti naamu nabbi n'ayimirira n'atereeza ekyali kikoze eki ekyali kibulako ati tujjukize ba imaamu ayinza okuba nga bambi akyali kubiri qawlu lqadimu bigambo ebyemabega ebirowoozesambu eyo sunna busunna eriko n'ebibonereza ebifaanana bwe biti nga oza mbuyo sunna busunna okukwiza kyabulabe abantu obutafaayo ku bintu biriko sahaba yagamba ti kaana nnaasu huzaifatu lyamaan yagamba ti kaana nnaasu yasaluuna rasulllah ani lkhayri abantu babuuzanga nabbi nga bamubuuza ku birungi wakuntu asaluhu an sharri nze namubuuzanga ku bibi makhafatan an yudirikani nga ntya ebibi ebyokukola ki kati naawe beera nga sahaba oyo ekintu ky'owuliddemu akabenje omutawaana ogudde eri obulamu bwo bwe tutagenda kuwangaala myaka ebiri esatu myaka bufukunya nga bakututadde webakutadde twala obuvunaanyizibwa okuteekayo obwongo n'okwewala ekyo kye babagambye nti kirimu obuzibu n'akabenje gy'oli wallahu ta'ala
barakallahu fikum sheikh ono omwanyinaffe waali kuno farida agandi sheikh embuuza ali live kwali abanti mbuuza bwemba nga mbadde ensaala bwesi wange nampita neŋŋenda nemuweereza swala nengikomya mu kkubo ama wenkomawo ntandikira wali wennyini wembadde oba ntandika swala ndala
okusooka kwa byonna bubeera mu swala nga za faraibu nga za tteeka waliwo bosaba ate gweweereza asinga kuno tukkizibwa kugivaamu ye allah ye allah oba tukkizibwa kugenda wa boosi mulala nga waliwo omunene boosi woono soka oweereze boosi
ono boosi ampise ate olwo gwe mbadde mpeeza ate naye
mukama woono
kakati ate biba bitabuse ate gwogende ate kwono
kati kyetubadde tujjukiza mwannyinaffe ndi waliwo boosi omunene mukama woono togisazaamu eswala gye tukkirizibwa okusazaamu nga tuweereza abantu bafaba bulijjo eza nnakyewa sunna sala sunna yaawo maama akuyise bosa akuyise osobola ogivaamu amme yafarada Allah nga agikulaalikako gibeeremu era omugamba buterevu n'omugani muganda mukama wange kwagala nnyo nabbi akigamba niko kitaawe nga nti la anta ahabbu ilayya gwokyasinze okubeera omwagalwa gyenzi walakina Allah naye ate Allah aazamu laavujinni najaali sigimmanyi ng'alaga obwabbosi bwa Allah eri kitaawe Allahu akbar kakati omusajja oli Juraiji yasalanga esolazi za sunna nga mpanvuwanvu ng'abeera musoma ez'abayudaaya n'asaala esola nga mpanvu maama jjo mmuyita mugati ya Juraiju hadithi naye eri mu sahihi Muslim ya Juraiju innama ana ummuk unadik nze maama wonkuyita Juraiji ali mu sola kyavaga nti Allahumma ummi wa salati yaga nti Allah maama mpita atendi mu sola nkusinza Allah yagenda okulaba nga obwongera bwekubidde kubeera ng'agenda mu maaso naki esola n'ayongerayo mu sola maama n'akomawo namuga nti ya Juraiji inni ana ummuki nze maama wo unadika nkukoola nina obwetaavu gy'oli yamugamba nti Allahumma ummi wa salati Allah maama mpita ate sola yange gikola ki itwala mu maaso omulundi ogwokusatu maama we n'aga nti Allahumma la yamut Juraiji tafanga hatta yara almumisati kutusanga alabi kuba malaya ne malaya yafuukira Juraiji ekizibu yaga nti yamwenzeeko n'amuwa olubuto kuba malaya yali ku kyalo najja n'aga nti zikagende mukene lwabutawuliriza kyova olaba ummi amin nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti rahima Allahu Juraiji Allah asaasire omusajja oyo musinza wa Allah Juraiji law taraka assala singa aleka sunna eno gyalimu wa ajaba ummaha n'abeera nga yanukulaani maama we so muswala eza sunna tusobola okubeera nga twanukula ama muswala eza farada eza farada omuntu tokkizibwa givaamu olw'obusongasonga obutakola ki obutaliimu wallahu
taala atangadde bulungi naye omuwarabu nga mukambwe
owarabu abo bategeera Allah bwomunnyonnyola obukambwe bukyuka nga nti mbadde nsinza Allah bukyuka naffe tubabeeramu tubabaddemuko naye bategeera Allah ne wabeera nga saaba ononefu bannaabononefu bwomunnyonnyola Allah ategeera sogezaako okumunnyonnyola Allah nina essuubi nti Allah ajja kukutaasa ne wabeera wakutuusaako kyabulabe
mbarakallahu fikum wajazakumullahu khairan tusobole ku rawda islam media mwena abatulaba musobole okubeera nga musharinga vidiyo eno tusomereko ne bannaffe wamu biiznillahi tabaraka wataala sheikh ono muganda waffe abuuza
enam
agamba nti omuntu waafa ng'ayina ebbanja ekisoko tukyegeseka tugenda kiddira onagamba nti abuuza dokita ow'ebisolo akkirizibwa okujjanjaba embizzi
dokita w'ebisolo akkirizibwa okujjanjaba embizzi ekibizzi kirwadde ku kyalo akkirizibwa okukijjanjaba
sawa waffe wali ku kitundu
la takkirizibwa so nga ate bwakisanga mu gundi eyo mu ddungu eyo mu nsiko ng'ennyonta ekiruma amateeka agamba akiwe amazzi kinywe kiina embeera embi kyagala kutaasibwa kitaasibwe era Allah amwebaza mu ekyo
ngikwateko ngindi eyina ebisubi ebigikwatidde mu ttale eyo
gitaase ama waneewaffe amateeka tegatukkiriza lwaki anti ojjojjanjaba ogenda kutaasa bazirya zimalize era erigenze mu sseppiki ate ng'eri haramu
oyambyeko
Allah aga nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan muyambagane mu bulungi ne mukutya Allah temuyambagananga okukola amazambi eryo zambi wano mu ddiini zambi okulya ki kati gweyambako ojjanjaba n'okujjanjaba oyambako tetujjanjaba mbizi fa abasiraamu leke bali bannannyini ze bazijjanjabe we bali bebasinga n'okubisomera
barakallahu fikum ono muganda waffe okuva eteeso abuuza nti kiramula kitya omuntu okufa ng'alina ebbanja
ebbanja kyekimu ku bintu ebinene nabbi byayogerako nti qalbu lmumin muallaq bidainihi hatta yuquda anhu hadithi eri musinadi gwa imamu ahmad nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omutima gw'omukkiriza gubeera muallaq guyina engeri gye guteekebwa oba omwoyo gwe guyina engeri gye gusibibwa awantu okutuusa nga bamuliiridde ebbanja libasasudde ebbanja kyova olaba wali mbafaayo nnyo nti bannanga omuntu aya abanja ono ajje mangu tumukole ki
tumusasule
bwabanga abadde mu bantu abakaluubirirwa owekitiibwa allah tabaraka wataala ajja limuyiriira ne bwabeera mu bantu abadde balina nga tebaagala kusasula oyo nno ekizibu kigenda kujja gyali kubanga onaatayina la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha allah tasobola kutuwaliriza okujjako kininako buki busobozi twefeeko tusasula amabanja tusaba allah atuteekemu abo basasula amabanja naye abantu bangi tugenda okujjulukuka nga amabanja mangi getugakoze ki gatwetuumyeko so tutwale obuvunaanyizibwa okubeera nga tusasula amaki tusasula amabanja wallahu taala alam
amabanja gano olwa mabanja ga allah subhanahu wataala gatubanja nga omukwafu ddaye n'ebbanja lya allah gutugakola tutya ganaga bulijjo tulabye nti
abawali mbagatugaliwa era nabbi yagamba nti fadainu llahi ahaqu an yuquda ebbanja lya allah lyetulina okubeera nga tutandikira nako muntu afudde abadde tasiiba ennaku nga kkumi ramadaani zimubanja nabbi yagamba saama anhu waliyuhu abantu bamuli bamusiibire yagamba man maata wa alaihi siyaamu afa nga abadde n'okusiibanga okwo saama anhu waliyuhu mutabani wamusiibire mukyala wamusiibire omwana wamusiibire abantu bamusiibire taata wamusiibire
kusiiba ye yamata okuzimba omuzikiti
eyo nazir wabanga eri mukweyamakwe tugitunuulira mu byobusika bwebe weeramu tujjamu kimu kyakusatu tujja mu thulusi bwebanga esukka mu thulusi tetugijjaamu tujjamu ekyo ekiba kisaanidde kuba kweyama kwe ate kuli mu ndagaano eyawulirwa so amabanja ga bulabe tusaba allah atusaasire atutte nga amabanja at least tulina ge tukoze eki waliwo zikiri nabbi waffe muhammad sa sallama gyeyigiriza nga omuntu allah asobola okukusaasira amabanja ne babeera nga gagenda gakukenderako nti omuntu bwazuukuka eki bwabeerako bwazuukukako mu kiro n'ayogera zikiri egamba nti ai allah ow'ekitiibwa agwe asooka falaisa kablaka shei yagamba nti anta akhidhun binasiyatihi anta alawalu falaisa kablaka shei wa anta alakhiru zikiri esembayo bwetyo wa anta alakhiru falaisa badaka shei okudia anni daina wagnina min alfaqri zikiri eyo abantu mugisome nnyo nnyo allah asobola okubeera ng'atutaasa amabanja ago n'atwewulako insha allahu taala
sheikh wali mwanyinaffe ono ali
n'ekirala okuwandiika amabanja kikulu nnyo abantu bawandiika amabanja gabeerewo mu buwandiike sobola okufuna abasobola okutuyambako ne bakola ki agasasula oluvannyuma lwaffe wallahu taala alam
barakallahu fikum mwanyinaffe bushira agandi sheikh esinga mbadde nsoma quran surat alfatiha nzikirizibwa okusoma amin nga mmaliriza siri mu swala nsoma quran yaawo naye nsoma surat alfatiha nzikirizibwa okugamba nti amin
bw'obanga gwosoma alfatiha omaliriza noogamba nti wala ddaalin amin naam ojogera imaamu ne maamuma bonna babyogera n'asadde omu ajogera nabbi yagamba nti fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minuhu ta'mina almalaika singa ta'minu y'omuntu ekwatagana niyabamalaika ghufira lahu ma taqaddama min dhambihi allah akusonyiwe ebyakola ki ebyayita mu mazambi so ekigambo ekyo tetukyerabira tukyogere inshaallah
ng'atudde wali kyategezamu ng'atudde wali asoma quran atudde awo siga nti ali muswala
atali muswala naye agisoma
asobola kugamba nti amin
agamba amin
barakallahu fikum shekh maliza ne muganda waffe ono awo nsonga yo budde mjatso ya somo echi wozo chimu tuwe nga tukundikira programu eno kuba zokubera nga kwe muli saba Allah belenga abasima mbalaba munna kwe muli wano
amen
saba Allah subhanahu wa ta'ala atumanyi sebyo etubate tumanyi ngana afagamba nti omuwala mu family nsiramu awo awo wa 10 yake emeka
omuwala mu family nsiramu obeeranga tuvugibwa mawanga g'abasiraamu omuntu asobola okuwa omwana omuwobuwala wa myaka 9 labasabi jajja mu hadithi nga Aisha agamba nti nabbi yampasa nga nina emyaka 6 wabana bi ne ntuuka okubeeranga ntuuka nkuzi mu nsonga z'obufumbo okwegatta naye wahuwa ibnu wa ana ibnu ibnatu sitti sinin ama kutazawajani rasulullah wa ana ibnatu wa wa ana bintu sitti sinin wa bana bi wa ana ibnatu tis'i sinin nabbi sallallahu alaihi wasallam ya mtu wa ya muwasa ejje chiri ya mtu okumuwasanga achali muto nabiri wabakaddebe paka watu kukubiranga atuka miaka jubukulaje yo kufumbirwa bwe kitu bwekyali weyaweze miaka 9 yali atusa abarabu bo batusi iruya aba mukazi mukuru
miaka 9 na aba nagenda makaga nabi sallallahu
alaihi wasallam nagenda yo atandi kukubira na imusonga zo kufumba kwa miaka 9 ukira nabi agenda kufanga Aisha ina 18 fate wani jitutandikira ko
amma watu ayi watu yiba waguru
afa ina 18 sema Allah tabaraka wa taala leo abana atirufuka jaji wafi msida imamu Shafi'i Allah musini
Allah
aga amanti raaitu aljadda nalabani jaji walaha nga jaji oyo 21 sana nga ine miaka jaji omukyala nga ine miaka 2 mugumu
nshiki
jaji ine miaka 2 mugumu
wano yabano nyabufumbo
obizibwe tuyina saba Allah odaitu sabenyo Allah tuwejana kuba tuwasaba kadde ate government ya fetika kaba kadde ni dani mkati ni dani 10 ne meka
18
tusomesa abana nusomesa jajja notegira nti usomesa jajja mu kibina
Allah
tete teri kyakola so omukyala w'emyaka kyobola ba Allah agenda kubazzaayo buto bana baffe bituyina abakyala Allah yategira kimwagala Allah yaganti inna ansha'na hunna insha'a nienda kudda mumba tondo oluki olutonda faja'alna hunna abikara mbafuli mbeerira bato kitegete amakutu sabenyo Allah tuwejja natu yagaliko naye ha omalirizo oli muki oli mivumba mu mbeere fanana bwetu sawa Allah tuwo bulungi
Allahumma amin
atwanguirize songa za fi dunia na akhira atasi naye mu government ya fe ya Uganda bo bagamba 18 uri jajja wa anatero kufuka jajja kuti nokuwasa kuti nokuwasa government ya
fe tokeza nogenda apito mulungi tokeza
government ye gambe ebyo ama mu sharia singa tubadde tufugibwa busilamu abantu bine byokusoma abaana basomere wa kati wa commentinga chovola babaga abato tebasoma omwana asobola somere uwo bukisoboka
mu makagu
omufumba mufumbani aganti muntu wafumbirwa tasoma atama abakirozeza ko bamanyi nti omuntu bwabeera omufumba ebintu abikwata nnyo okusinga ono atali muki wakuba olw'okuba ffe wano tuli ku bwonoone ffe abantu bakitegeerera eyo nti afumbirwa khalasi ebyokusoma biba bikozeki ebyokusoma biba biweddeyo so muleke kubeera na mafuhumu eri khati'a ntegeera nfu era twetaagayo abantu abayina entegeera entuufu abanaateekawo amasomero ag'abafumba abafaanana bwe batyo ibiriwo nga bwiriri mukyala mufumbo naye ng'asoma wali kosi ye paka bw'amaliriza adde wakafumbe bamuwe n'obudde ate abo basoma abo saba Allah atuwa obulungi bangi nze bemmanyiko nga bakola na haram bafunire embuto muki masomero bamaze ne baddamu ne basoma wekitiibwa Allah tabaraka wataala n'abawanguza ne bakolaki bamalako ate ne bayitira waggulu nnyo wabaraka llahu li walakum wajazaakum llahu khair
baraka llahu fikum sheikh mwena tubebaza okubeera nga mwekuumire ku Radio Zila Media tubakakasa nti tujja gezaako okubeera nga tubawa insha Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwaddeko obusobozi kubera nga tusomera mbiri ndayi tabaraka taala tutambula okuva gituvudde tunonya bakama baffe mu bashekh okubera nga watuyambako mu nsonga eno tusome wamu nammwe abali mu lockdown abali Saudi Arabia abali Turkey abali South Africa waliwo abali Tanzania n'abali mu Uganda yonna okutwaliza wamu tusomeko nammwe wabula bwe obuyambi tukyabwetaagira ddala kusoma transport data nga nammwe mbere mugiraba Allah wabali nakyakuwaddeyo kyofisiza beera nga ogabana nakyo naffe waliwo asabye namba wano mwanyinaffe katusabe Farida nja kusaba nkusomera enamba ya Airtel eno Rawda Islam Media mu manya gakyo mya Taha ye mwanika wa Rawda Islam Media
waliwo muganda waffe we South Africa aina kyeyali ansabye naye WhatsApp nekyankalanamu mugundi mu we South Africa waliwo ne mwanyinaffe era omukyala naye namba zaabula so mbasaba buli yenna eyali alina kyangamba asobola okubeera ng'addamu n'ansindika kagundi ka message ka WhatsApp asobola okumusindikira ebikwatagana n'essomero insha allahu taala
insha allah kansoma ennamba eno 07051039 ennamba ezo 07051039 Rawda Islam Media era tamanya gakyumya twaha okuyambako ku data transport kwa tukwese na kuzombi manjibia kazigi zigi kapicho ina kabuka kumu speed ya tayi teno
salamu
so kubira nga tukwa kubawali mbapavalu nji ngaba nubituwa na ubezi nilahi tabarak wa ta'ala barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan nza shafiki maiga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.